It could be love, babe. This is an Abua classic. If you love someone, you're supposed to fight. Get your back on your loveness. Classic. Yes, I'm on. Yeah. Whoa.
You know what? It's DJ 7, man. Whoa, baby.
Baby, chunga muda na masa. Usijeche sana wangu muda. Nilikotoka nishaumizwa sana. Nisawa na mtu kugonga kwa na nyoka. Hata jani likukugusa unastuka. Mana upendo lisha kufaga. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yogo pa maboli. Ugo misipendi Kwako so nisha pendai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sapori mondo nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. Yeah. Oh, I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitutenganisha. Ni wewe tu.
Only you.
Penzi kufuri mie ndiyo ya kufunguo. Sibadilisha kitu kama nguo. Nishafanya na michanganuo. Ati na kupenda hivyo. I remember mama told me my son he don't cry. You can choose anybody. Love is flower. You're my flower too, yeah. Sinaga mambo za kugonge nyaki. Halika susu munende situmi yaki. Nime zamani ko deeply. Na we uko deeply. I've been trying to be in silence. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yogo pa maboli. Ugo visipendi Kwako so nisha penai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sapori mono nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you. I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you. Makashkash, upustuko kwenye peti saudako.